Baby don't go. So baby don't cry.
Ladies, feel me.
Baby, say my name.
Kunguru, Mr. Lenny.
Can you feel the pain?
I know that you fed up. Sing along. Mzuri sana, adiambo wajua kupepesa, hizo siada dia Jesus, I never knew I met an angel. Baby girl, wange dongo nega heri, don't you let me jisadendi tomonda weri.
Never give up.
I know that you fed up.
Won't you say yeah?
Ahirika, amaniga, adwariga.
Can you feel the pain?
I know, Mr. Lenny, sing along.
Kama wanipenda, basi nionyeshe.
Nashinda ni kwa nini kila siku tupigana.
Na kama unitaki, basi niambie.
Nitafanya nini ama dunia ni hame.
Najua wanitaka, mbona wajifanya.
Mimi nakupenda anzia leo mpaka mwisho.
Wachana mambo zao, wanaona.
Show me what your mama gave to you.
Pain.